Blog Talk Radio.
Abakunzi ba Radio TM nongeye kubasuhuza kandi mbahikaze mu biganiro byacu. Ni mu kiganiro rero uyu munsi mutegurirwa buri wa kane w'icyumweru, nanjye turashimye Jean Paul nkaba muri aka kanya ngiye ku ntari bujye kure cyane, ntari bujye ndetse kure na busa y'amateka y'u Rwanda kuri uyu munsi, aho isi yose n'abanyarwanda twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi yibukwa kuri uyu munsi, kuri iyi tariki ya 7 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2022. Rero uyu munsi turaza kuba turi kumwe, ubwo ndavuga nubwo atari buri gihe tuba mu mwaka w'2022, ariko ndavuga kuri iyi tariki uyu munsi ndaza kuba kandi kumwe n'ubundi na Dr. Omar Khalifani mu kanya katarambiranye, ndibuze kuza kubumvisha uburyo Kagame yasibye u Rwanda rwasibye bwo Burusiya bwatorerwaga kuvanwa muri komite yimuza na ko muri komite ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri ONU, ntabwo bwagaragaye mu batoye, ariko Kagame we akaza kwikoma amahanga ndetse akavuga mu ndimi abanyarwanda batumva, mu gihe abanyarwanda benshi bakeneye kumwumva no kumenya icyo ashaka kubwira abanyarwanda muri ibi bihe. Ni mu kanya rero ndaza kubumvisha amwe mu magambo yavuzwe, ariko muri aka kanya mbere y'uko dutangira ibi byose ndagira ngo twifatanye twese hamwe badukurikiye ahangaha kuri Radio TM, dufate akanya gato karengane zaguye muri Jenoside kuri aya matariki.
Rwanda nimuze twibuke, twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi, rubanda banyimye amatwi ngo akenshi ijye mvuga ishavu, ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u Rwanda, ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'inuma yanjye. Ijoro riba rugo riraye, ijoro riba rugo riraye, ni twebwe tuzabura isi kuko twamenye amacakubiri, twebwe tuzabyumve kuko twagiriwe urwango, tuzaba bahamya b'urukundo, tuzaba imbuto z'umugisha zeze ku giti cyo mu ruho, tuzaba amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu, tuzaba imbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho, tuzaba amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu. Abantu babona umwana na w'insina bakibagirwa inguri, abantu bavoma amazi y'iriba bakibagirwa isoko banyibutse ikiremwa muntu gitinya kwibuka ngo nuko amateka yacu ari mabi amateka nubwo yaba ari mabi tuzayavuga uko yabaye amateka nubwo yaba babaje tuzavuga amazina yayo kuko ariho tuva twese kuko ariyo nguni yacu ribaruwa riraye ni twebwe tuzaburira isi kuko twamenya amacakubiri ni twebwe tuzahamya ubumwe kuko twagiriwe urwango tuzaba abahamya b'urukundo imbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho tuzaba amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu ijoro riba rugo riraye ijoro riba rugo riraye nitwebwe tuzaba twamenya amacakubiri ni twewe tuzamyume kuko twagiriwe urwango tuzaba abahamya b'urukundo tuzaba imbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu tuzaba imbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho tuzaba amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu
reka nongere mbahe ikaze abo turi kumwe kuri uyu mugoroba reka ni umunsi rero umugani wa Kizito Mihigo ni umunsi w'amateka akomeye cyane amateka mabi mabi cyane amateka y'u Rwanda ariko kuba dufite amateka mabi na yacu tugomba kuyamenya ndetse tukaba nta kindi twayakoraho ntidushobora kuyahindura na busa uretse ahubwo kureba uburyo twayigiraho icyatunaniye rero ni icyo ni ukureba uburyo twakwigira mu mateka yacu mabi ahubwo ugasanga dushobora natwe kuba bamwe mu bashaka kuyasibanganya uyu munsi ku itariki ya 7 ni umunsi wizihizwa ku rwego mpuzamahanga ku kwibuka jenoside yakorewe abatutsi uyu munsi ni umunsi benshi amaorganizasiyo atandukanye atangaza disikuru ndetse agakora igikorwa cyo gushyira indabo kuri ku nzibutso cyangwa se kuri site zitiriwe uyu munsi nkaba nagira nk'uko nababasezeraniye ndibuze gushyiraho ndaza kubashyiraho audio ya Kagame aho yavugaga ndabona cyakora ntarayibona muri studio ariko mu kanya muraza kunyihanganira ndabanyifite audio yaho Kagame yavugiye umuhango w'uyu munsi cyangwa se ijambo umukuru w'igihugu yavuze abwira sinzi abo yabwiraga nanjye kubwira abanyarwanda ariko ntabwo ari bo kuko yaba yaribo aba yabivuze mu rurimi bumva. Reka rero mbere yuko nza kuba ashyiraho iryo jambo rya Kagame, nkuko nababwiye mu kanya nabaga ntegereje kwakira Dr. Omar Kalfari, kandi abona tumufite noneho muri studio, hari byabanje kuvanga gato ariko ndabona tumufite. Reka tubanze kumva itangazo urunana Nyarwanda ruharanira impinduka ryakoze kuri uyu munsi, noneho ni umunota umwe minota cyangwa se ibiri, hanyuma tukaza tugakomeza gahunda yacu y'umugoroba.
Itangazo ry'urunana Nyarwanda ruharanira impinduka mu rwego rwo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Banyarwandakazi, Banyarwanda, namwe inshuti z'u Rwanda, urunana Nyarwanda ruharanira impinduka ARC cyangwa RAC rwifatanyije n'umuryango Nyarwanda mu kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 28. Tuboneyeho kongera kwifuriza iruhuko ridashira abazize aya mahano ndengakamere, kandi tunihanganisha ababuze ababo ndetse n'Abanyarwanda muri rusange. Jenoside yakorewe Abatutsi yashobotse kubera amakosa akomeye mu miyoborere y'igihugu, aho byagaragaye ko inzego z'ubuyobozi zitarengeraga inyungu rusange z'Abanyarwanda kuko batareshyaga imbere y'amategeko, ndetse ibyemezo byafatwaga hakoreshejwe igitugu gishingiye ku macakubiri, ubusumbane no kwiba abaturage ubwisanzure. Nyuma y'imyaka 28 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye, urunana Nyarwanda ruhangayikishijwe n'uko leta iyobowe n'ishyaka rya FPR itigeze yigira kuri ayo mateka mabi ngo ikosore ibitaragenze neza. Nyamara mu mahame y'iryo shyaka hari harimo ingamba zigamije gukuraho impamvu zose zatuma u Rwanda rwongera kugwa mu icuraburindi. Abanyarwanda muri rusange nta bwisanzure bafite, ubusumbane bwariyongereye, amacakubiri aracyagaragara mu Banyarwanda ndetse no mu bayobozi bakuru ba leta, kandi ikibazo cy'impunzi FPR yarakirengagije. Mu yandi magambo, FPR yagaragaje ubushake buke bwo gukemura ibibazo byabaye karande, kandi ibyinshi muri byo ari byo byatumye haba Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko urunana yifatanyije n'Abanyarwanda bose bakomeje kwibasirwa na FPR igihe cyose bagaragaje kwinubira akarengane. Uko kubibasira kugera n'aho bashyizweho icyaha cyo gupfobya cyangwa icyaha cyo kugira ingengabitekerezo ya Jenoside, ibyo kandi bikaba no kubayirokotse ubwabo. Jenoside ni amahano, bityo rero ntawe ukwiriye kuyikoresha mu nyungu ze bwite, nubwo yaba FPR nk'uko bikunze kugaragara iyo ishaka kugira abo icacikesha. By'umwihariko ariko runana izifatanya n'uwo ari we wese guharanira ko impamvu zose zatuma u Rwanda rwongera kugwa mu makuba nk'ayo rwaguyemo muri 1994 zikurwaho. Ibyo kandi bizashoboka ari uko Abanyarwanda bose bamenye uburenganzira bwabo bakanabuharanira. Turasaba Leta y'u Rwanda kuba leta y'abaturage aho kuba leta ikorera inyungu bwite za bamwe, kuko iyi myitwarire niyo yashoye u Rwanda muri Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi biragaragara ko FPR isa n'igenda igera ikirenge mu cya MLND yasimbuye. Urunana Nyarwanda ruharanira impinduka ruraha ubutumwa bukurikira Abanyarwanda: twibuke duharanira kugira uburenganzira bungana imbere y'amategeko kugira ngo duheshe agaciro ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Bivuzwe n'umuvugizi w'urunana Nyarwanda ruharanira impinduka, Kamana Ashile.
Arakoze cyane Ashile Kamana kuri iri tangazo. Reka nongere noneho numve ko ubu Dr. Omar Kalfari tumufite muri studio, ijwi rye ryumvikana neza. Niba unyumva Omar mu kanya nanagize kubanza ari amanimero atarameze neza, ndagira ngo umbwire niba unyumva mbere yuko nza kuguha ikaze cyangwa sinza kuguha umwanya wo kugira komateri wakora muri aka kanya mu mwanya utarambiranye. Niba unyumva nguhaye ikaze kandi nongera gushimira ko wabanye nanjye muri ikiganiro wakoze cyane umugoroba mwiza kuri wowe ndagira ngo umbwire kunyumva
Jean Paul ndakumva gatanu kuri gatanu
urakoze cyane nongeye kwifuza ko tuganira nyuma gato yuko twari kumwe mu cyumweru gishize ariko nubwo waza inshuro mirongo turamutse dufite ibiganiro ntabwo byandambira umwe mu bantu twabanye tutaziranye gusa ahangaha kuri telefone cyangwa se kuri ku maradiyo benshi bamwe twagiye duhurira muri umugambi gusa ariko uwo twarabanye twarakoranye nkaba nzi ko bimwe mu byo tuvuga ahangaha ntabwo ari ibyo wigiye kuri interinete n'ibyo wagiye ubona n'ukuntu byagiye byevuriwa nkaba rero nishimiye ko turi kumwe kuri uyu mugoroba akaba ariyo nayo mpamvu nifuje ko nubwo uyu ni umunsi wo kugira ngo twuname tusubize amaso inyuma turebe amateka yacu ndetse turebe n'uburyo dushobora kuyigiraho hari ibintu bimwe akenshi usanga unanirwa yenda cyane cyane ko umukuru w'igihugu aba ari we benshi babateze amaso uyu munsi avuga ijambo rigenewe abanyarwanda ubundi niko twagombye kubitekereza biri ntabwo ari ugushidikanya ko ari bo yabwiraga cyangwa ari bo rigenewe ariko ndabizi ko akenshi abantu benshi bakunze gusa nk'aho bayinterpreta ko Kagame babwira amahanga ntabwo ari ubwa mbere ndabyibuka za karambi ndabyibuka inshuro nyinshi hari igihe jenoside ikirangira bavugaga ati birakwiriye kubera ko amahanga bimwe n'imirambo yabaga itarava no ku dusoze no ku gahinga yewe n'ubu ntabwo ari ukuvuga ngo yose yarashyinguye ariko ntekereza ko icyo abanyarwanda baba bakeneye kuri uyu munsi cyane cyane abahahamuka n'abafite intege nke kubera kwibutswa igihugu cyose kiba kivuga amateka kivuga ibyabaye kandi mu mazina yabyo hakaba abantu baba bakeneye kumva ko umukuru w'igihugu yabaje gutanga ihumure ibyo ngibyo twarabibuze ariko rero mbere y'uko nguha ijambo reka twumve ijambo Kagame yagejeje ku isi ku bantu bamukurikiye maze nze nguhe akanya tutangire ikiganiro cyacu
and another thing I have that is problematic with that word is that you can also manufacture heroes. You can decide to baptize somebody a hero, especially when you are powerful. You can create it, and if anybody raises an argument, they are made to shut down, shut up. That's what I meant when I said the powerful are powerful, they are big, but small on justice. They even talk about freedoms. And yet, as we know, they create false stories about a people, about Rwanda, about genocide. And when you argue with the facts and you want to present facts that actually they also know, there is that power to tell everyone not to give you space to express your opinion, to answer back, to argue. And yet they are the same people who will start accusing of others, accusing others of lack of freedom to express themselves. What I'm talking about is not an old story in terms of when it last happened. No, it happens even today. You find a renowned newspaper in some powerful place falsifying stories about us, about Rwandans, about the genocide, about our history. And when somebody wants to say, look, that's not correct, this is what it is, these are facts, you know, you'll find it's like they have agreed among themselves, all channels through which you could have communicated or placed a reply, not to listen to you, because they want to have what they are playing, the only thing playing in everybody's ears. But make no mistake, in this land of ours, small as it has no small people. Like we did in the past, guided by the truth, by what is right, and did not use the means we had, the possibility we had, to kill those who killed our people. You know, you can imagine people who even doubt our justice system. Then you have Rwanda. In our constitution, in our set of laws, having abolished death sentence, death penalty. Some of these powerful countries still hang people or electrocute them. They do that. In fact, for us to have even thought about abolishing death penalty at a time we had so many people to justifiably hang, and these people miss that point. They miss the point that we are actually a country of justice, a country of laws. We believe in the rule of law.
Ekanongere mbayikaze nkuko nabivuze ngitangira nta gushidikanya ko ibi ari agahinda gakomeye cyane ku Banyarwanda baba bategereje umukuru w'igihugu ubabwira ko koko nkuko avuga ati numunsi ubabaje ntabwo nabashyireho ijambo ryose ni iminota 30 ndagira mbabwire ko ijambo ryose riri mu cyongereza uretse amasegonda yabanza amasegonda 31 ariko amasegonda ya mbere nka 20 avuga ati ese abantu bari aha batavuga icyongereza ikinyarwanda baba bafite abasimurira ahita yitangira kuvugira ibintu ntabwo yimeze ategereje ikibazo igisubizo yivugira mu cyongereza 31 masegonda nka 20 niyo yavuzemo ikinyarwanda. Abanyarwanda benshi niwe bari bategereje, niwe baba banategereje bumve ihumure aza gutanga. Ariko ibi akabikoresha muri opportunité yo kugira ngo yihimure cyangwa ko inshyuro mwamwumvise ko Rusesabagina umukuru w'igihugu ubukumva Rusesabagina afunzwe, ariko akavuga ati tibihagije, icyo ntashaka ni ukomeza kumva ijambo hiwo ngo ni hiwo. Nabivuze na nabisubiyemo, nabivuze n'abantu bose bari bari muri position nk'iyo Rusesabagina yari arimo. Iyo bafate icyemezo nk'iki, ntabwo mvuga ko byari guhagarika genocide, ariko bifite icyo byari gutanga. Yari n'ubwo message ikomeye, byari kugaragaza yuko hari n'abatabishyigikiye ku bwinshi, izo hoteli zose zikagira uburyo zikorana nabo, zikorana bakagira abo bahisha. Yenda ntibyari gukunda, yenda bari kuzitwika, ariko biriya ntabwo ari byo kugayirwa, nibyo gushimirwa. Impamvu rero Kagame adashobora kubifata nk'uko ngo yumve ko kuvuga ngo hibo ngo ni ikibazo, ngo ni hiro, ngo bango ba Fabrice, ngo abanyamahanga, kubera ko we ngo yatanze arugima yabyivugiye mu atumva icyongereza, atariko ntibazumva, ahubwo wowe ntibakumve, ahubwo umuntu bakamugira hiro. Ese hiro niba ari kuri standard yabo bamugize hiro, ubifiteho ikibazo ki Kagame wamurete? Abo bamugize hiro yenda iwabo nibo bita bahibo, nuko bameze, wowe ubifiteho iki kibazo? Ntabwo nshaka kubitindaho cyane, kambanze numve Dr. Omar Kalifani, nongere nguhe ikaze. Iri jambo ndabizi ko twembi twaryumvise hamwe nk'uko dukunze kubigarukaho, ndetse no mu itangazo Ashile yavuze mu kanya, ibi ni bya bindi bituma igihe cyo kwibuka bihinduka politike, aho kugira ngo bibe ku byo gutekereza no gukunamira abazize genocide. Ndagira ngo wowe nawe nzi ko amajambo wumvise ya Kagame ari menshi cyane, rimwe na rimwe yenda ujya kurikiranira hafi. Iri jambo mu myaka 28 irangiye, Kagame ataragira kuhaje yo kuza kubwira Abanyarwanda umugani hari wanyandikira arambwira ati umuntu uyoboye igihugu cya 13 akaba adashobora kuvuga ijambo mu rurimi twumva, ibi byo mu byitiki? Ese uwo bakumva ko akagahinda afite harya nakaba rokote nakaba wagasobanura ute mu gihe wumva ko we ubutumwa bwe butagenewe Abanyarwanda, ari we bifuza kumva kuri uyu munsi? Ndaza kugaruka ku bundi buhamya bw'umwe mu bavuga amateka n'uko barokotse nyuma yuko tubakurira ijambo. Dr. Omar.
Urakoze Jean Paul, urakoze kuba mwantumiye ku munsi nk'uyu Abanyarwanda twibuka genocide yakorewe Abatutsi. Ni umunsi navuga ubabaje, kuko iyo abantu bibuka babibuka ibibazo Abanyarwanda banyuzemo, genocide yakorewe Abatutsi, abantu baricwa. Ariko nk'uko wabivugaga, ntabwo politiki ya Kagame cyangwa se politiki ya FPR muri rusange ntabwo ari politiki yunga, ni umuntu yakwita reconciliatory politics. Politiki yaba yunga ni ukuvuga burya abahanga muri politiki icyo bita leadership, umuyobozi nago se mu lideri abonerwa mu bikorwa akora. Kandi burya kugira ngo umuntu yitwe leader, yitwe umuyobozi, ni uko afite abayobora bamwiyumvamo kubera bya bikorwa bye akora. Ariko iyo urebye nk'ikibazo Paul Kagame afite nango se n'abamwungirije aho ngaho bamuzungurutse mu itsinda ayoborana nabo, ni ikibazo cy'uko ibintu iyo urebye politiki ya FPR muri rusange, politiki ya Kagame ni politiki isa nkaho ikorera abandi batari Abanyarwanda. Yenda reka tutaza gutandukira tuve mu kiganiro cyacu twateguye, ariko icyo nshaka kuvuga ni iki nshaka kuvuga no kuvuga ngo niba wumvise ijambo ryamaze hafi minota 30 bira ntabwo ari ubwa mbere abivuga buri teke yaje agiye kuvuga nk'ijambo wa mugani ashaka kugira ngo yihimure yivugire abwire abazungu ngira ngo nkumwije muri minota 30 ningahe hafi nk'iminota 20 na yavugaga igihugu cya Amerika yavuzemo yatangiye avuga ati ngo manufacturing umuntu wakoresheje ni ijambo ngo ryo ngo kuvuga ngo abanyamerika ashaka kuvuga George W. Bush kuko niwe wahaye umudari w'ishimwe awuha Rusesabagina nabona anakoresha ijambo ngo manufacture ku batumva ururimi rw'icyongereza ni ijambo rikoreshwa mu nganda ariko nagira ngo nibutse buriya abantu batazi Kagame ashobora kuba we ashobora kuba arwaye indwara yo kwibagirwa kuko nge ndibuka mu bantu bashimiye Rusesabagina akimara gufata uriya mudari w'ishimwe yahawe na perezida wa Amerika icyo gihe mu bantu ba mbere bashimye Rusesabagina na Kagame arimo ariko ageze gutya arahindutse aho Rusesabagina afatiye nango se ahinduye umuvuno akavuga ati ibyenda nabyo umuntu abivuga ukundi ahindu umuvuno akavuga ati nubwo nahawe igihembo ariko ndabona abanyarwanda hari ukuntu barimo barengana nanye nshobora kuba nashinga ishyaka kandi ubwo ni uburenganzira bwiwe ni uburenganzira bwa buri munyarwanda kuba yashinga ishyaka nango se yarijyamo nango se atarijyamo ibyo byose ni uburenganzira ariko yari yahisemo gushinga ishyaka no kujya muri politiki yemye akajya kurwanya ibyo yabonaga yuko bitagenda mu gihugu kibona Kagame nyuma yuko amaze gufata amaze gushyira uwo mugambi mu bikorwa afite ishyaka ryiwe n'uriya mutwe w'ingabo wa FPR bari batangije aho niho rero politiki ya Kagame yatangiye guhinduka nubwo byatangiye guhinduka mbere ho gatoya noneho bagatangira guhindura umuvuno ndashaka kuvuga Kagame n'abanyepolitiki biwe bahindura umuvuno bavuga ko Rusesabagina ari ikigwari atari umunyepolitiki mwiza atari na hero wa mugani nk'uko Kagame bivuga ariko ibyo n'ukwivamo kuko ndemeza n'ibintu nahagazeho nakoraga muri leta icyo gihe ndabizi Kagame ari mu ba mbere bashimye rwose ndetse n'icyo gihe Rusesabagina yaje mu Rwanda yigeze kuza mu Rwanda nyuma y'uko amaze kubona hagera bamwe mu bategetsi rwose baravuga bati umuntu yakoze igikorwa cy'ingenzi ariko nyuma yaho urumva rero nka disikuru nk'iriya ahubwo buri muntu ikindi umuntu yavuga ijambo ikindi umuntu yavuga nuko urabona nari mvuze ngo yakoresheje rya jambo nyine rya manufacture rikoreshwa mu nganda ariko noneho n'ikindi kibabaje cyane nuko Kagame ni wa muntu wirengagiza ubufasha yagiye ahabwa n'ibihugu binyuranye ku isonga hari mu kino gihugu cya Leta Zunze za Amerika baguhaye ubufasha barakubwiye bati rwose turagushyigikiye kubera umugambi mwiza bari bafite mu magambo nka FPR ibyo byose abantu barabizi ariko nyuma yararangije amaze kubona yuko amaze kwijajara amaze kubona ko amaze ku abantu ba mugani bamaze kurwanira igihugu kigezweho noneho nawe atangira guca undi muvuno wo gushaka kugira ngo ibintu byose abyikubire aho ni naho yatangiye kugenda nyine ahinduka namwe mu banyepolitiki ndetse n'umurabo bamufashije harimo na bamwe mu bayobozi ba Leta Zunze z'Amerika bagiye bamufasha bamuha inama abo bose yatangiye kubirengagiza kuko hari ibyo bamubwiraga gukora ntabikore noneho nawe atangira kubona yuko byazamuviramo ikibazo atangira kugenda asa nkaho abibera ni nacyo gituma muri ya myaka yashize nk'itanu ishize nta mwaka washiraga Kagame ataje muri Amerika nk'inshuro nk'ebyiri mu mwaka nangwa se eshatu ariko ubu ngubu ngira ngo abakurikira politiki ya Kagame murabona ko destination ijya muri bino bihugu byitwa kuri ibi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi yarayihinduye asigaye yigira mu Barabu ngaho za Egypte ngaho za Jordan ngaho za United Arab Emirates aho niho yibera ubu niho ko aho niho ibyo nibyo bihugu basa nkaho bafite imyumvire imwe muri politiki ariko tugarutse ku kibazo cya discours nari ndimo mvuga ngo nta kuntu umuntu yakwitwa umurije adafite abo ayobora nta kwakwirwa umuyobozi udafite abo ayobora iyo ufite abo ayobora rero nuko abo uyobora iyo utabayoboresha igitugu nk'uko Kagame abikora nuko baba bakwiyumvamo nta kuntu waba uri umurigero umuyobozi w'igihugu noneho ngo ujye hari inshuro zirenga 20 uvuga ijambo ryakabaye ryumvikana buriya abantu abo twita ngo naba nationalists abantu bakunda igihugu koko ajye hari ahubwo akavuga rya jambo yarangiza akabwira bamwe aho kugira ngo bwo none se example tekereza kugira ngo umukuru w'igihugu azi ko agiye kubwira miliyoni ziri hafi 13 none akavuga ngo ariko ngo abatumva ikingereza ngo bafite bose muri ubwo zibabwiraga abantu yabwiraga bari bari bicaye hariya abantu batageze kuri 100 kandi we ijambo ryiwe riba ritegerejwe n'abandi muri miliyoni 13 z'abanyarwanda ndahamye yuko miliyoni zose 12 tumva ikingereza zirenga 12 ntago zumva ikingereza ariko arahinduka yaravuze ati nge vuga ikingereza ndangize ko harabushaka kwibwira nkuko wabivuga ntago ari ijambo ari ijambo yabwiye abanyarwanda ahubwo ni ijambo yibwiraga bo nyine abashaka kwibwira urumva rero kujya umuntu yitwa umurideri yitwa umuyobozi ni uko bafite abayobora bamwiyumvamo ariko Kagame kubera ko nawe arabizi nawe arabiza yivuze inshuro nyinshi azi ko ayoboza igitugu ajya abisubiramo abibwira abantu nubwo babivuga mu rwenya ariko twebwe tuba tuzi ko avuga iby'ukuri azi ko ayoboza abanyarwanda igitugu abanyarwanda ntibamukunda urumva rero nayo mpamvu nawe asa nkaho kuba yavuga ngo arajye hari avuge ikinyarwanda abayumva bitamurimo kandi burya n'umuntu udakunda ururimi rwiwe buriya mu Rwanda ubibaza abanyarwanda twagiye tugira abantu bajya banabyibazaho cyane bavuga ati ni gute abanyarwanda bajya hariya bakaryana bagakora jenoside ari abantu bahuriye ku rurimi rumwe buriya kuba abanyarwanda tuba dufite umuco usa nkaho nubwo bamwe mu bahanga mu bijyanye n'ubumenyi muntu bavuga ko mu Rwanda imico isa nkaho yenda amajyaruguru iburasirazuba amajyepfo n'iburengerazuba imico isa nkaho itandukanyeho gato ariko buriya umuco nyarwanda ni umwe ku buryo ngiye unambaje nakubwira ko umuco nyarwanda n'umuco w'abarundi usa nkaho ujya gusa kuko ibyo kuvuza ingoma guhamiriza kubyina ni ibintu bisa nkaho ari bimwe noneho wanajya buriya abantu bavuga umuco akenshi baba bavuga muri rusange uburyo abantu babayeho wajye kureba ibyo abarundi barya ukareba ibyo abanyarwanda barya muri rusange igihugu cyose usanga ari bimwe ni ukuvuga ngo iyo urebye umuco nyarwanda abanyarwanda bafite umuco umwe ururimi rumwe ntaho wasanga biriya by'amoko kuvuga ngo kariya karere karimwe abatutsi gusa kariya kandi karimwe abahutu gusa hariya hari abatwa gusa ibyo nk'uko bigaragara mu yandi moko mu bindi bihugu usanga aho ngaho abanyarwanda ni ibintu abantu bibaza bakavuga ati kuryana kwicana kuba harabaye jenoside muri 1994 kuba na n'ubu ngubu Kagame ki navuga ko abiba urwango kuko FPR irabiba urwango hagati y'abanyarwanda hari ubusumbane bukabije mu gihugu none ukareba ukavuga uti se barabikura kuki ko ari abantu bari bakwiye kuba bari hamwe bitewe n'uburyo na kamere y'abanyarwanda bafite iyo urebye rero muri politiki ya FPR ukareba natangiye kuvuga ko politiki ya FPR ntabwo ari politiki yunga kuko iyo urebye nk'ubu abantu ku itariki ya 7 leta y'u Rwanda irayifata akagera ku itariki hafi ya 13 uwo munsi ukarangirana no kujya kwibuka abanyepolitiki niko gahunda mu Rwanda biteye ubwo yavuga abanyepolitiki akenshi bavuga majorite abanyepolitiki bari abahutu hafi nka 90% niho icyo gihe baba bagiye kwibuka bapfuye muri jenoside ariko ikintu kibabaje nuko mu bikorwa ubu ngubu bagiye gukora hirya no hino ntago bavuga imvugo zisa nkaho zubaka abanyarwanda usanga bavuga imvugo leta yashyizeho imvugo zisa nkaho zikanga ubwoko bumwe bw'abahutu none ugasanga icyo gihe ntago bawubaka kuko buriya kenshi ikibazo kikiza mu Rwanda nkeka ko nikinasobanuka nikinasobanuka mu Rwanda nuko ikibazo gihari no kuba hari abantu bemere kuvuga abandi ntibavuge buriya hari akantu gatoya Kagame nkeka ko yamaze ku explorata nawe yanakibugiye ariko ntiyakago akavuga yivuga urabona bino bintu muri West nashaka kuvuga bino bigu tuvuga ku byatembere muri demokarasi akunze gukoreshwa rira jambo rivuga freedom of expression uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu ashaka uzi ko buriya Paul Kagame aho hantu ahexploata cyane biriya nko muri diskuri iriya mvugo ndashaka kuvuga muri iriya mbwirwaruhame yavuze uyu munsi yivugiye mu Cyongereza buriya ni freedom of expression kuko aziko aba ibyo bihugu byo muri West byo mu burengerazuba bw'isi harimo na Leta Zunze Amerika yavugaga nubwo atavuze izina aziko umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga hano muri Leta Zunze Amerika ushobora kuba wavuga ukavuga na Perezida wa Amerika Joe Biden ukamuvuga nabi yenda atari kumuvuga nabi ukamukora ku isesenguro ubona ko wowe ukoze isesengura ryawe bitewe n'ibikorwa yenda Joe Biden yaba yakoze nta muntu waza ngo aguhohotere ngo kubera ko wabuze umukuru w'igihugu ibyo rero Kagame arabizi nibyo aheraho akaba yavuga ariya amagambo nubwo urumva yavugaga bya bindi mu kinyarwanda navuga kuninura ni ukuvuga utavuga umuntu ngo umuvuge mu izina nangwa utavuga igihugu ngo ukivuge mu izina ariko yumvise ko avuga ngo mu Rwanda bavanye bihano igihano cy'urupfu atariko muri ibyo bihugu kugeza na n'ubu igihano cy'urupfu kiracyahari avuga ko u Rwanda rufite
ibyo nashaka kuza ibyo nibyo nashaka kuza kubivuga hari ikintu ruvuze cy'ijambo avuga abantu bategereje ariko atari ryo wumva koko nk'uko abivugaga nawe koko igize ijambo ryo gukanga agakanga kandi koko akanga kumva ko aviza ubwoko bw'abahutu muri rusange ni ibintu bigaragara mu mvugo ye cyane nanjye nabyumvise muri iri jambo birimo cyane aho yavugaga ko hari abantu ubundi niyo bamanika ubamanite ngo birakwiriye cyangwa se byari ibintu ushobora kuba bifite igisobanuro
cyane yabivuze
ibyo rero uramutse ufite abanyabyaha ntabwo uvuga mu buryo buri generale gutyo kuko umugani abantu bose nka Kagame yumva abantu bose biyumva muri iryo jambo cyane cyane abavuga ko yasanze mu gihugu yashobora kuba yaranishe niyo biba ngombwa ndetse ngo akabikora ntihagire n'uwabibabaza kandi mu magambo yavuze tutashyizeho harimo koko uko yavuze ati ntabwo twebwe twahuye yenda ibyo nabyo bivuga ko atari ko byagenze yenda byaba ari ukwirengagiza ukuri kwabyo nawe Kagame ikintu nakunze ntabwo yigeze ahakana ko yavuze ati ntabwo kuvuga ko hari abandi bantu bapfuye batari abatutsi ati ntabwo byaba ari ati ibyo byo ni ibintu biri umuntu wese arabiye nanjye simbihakana icyo kintu basa naho ari ubwa kabiri akivuze ariko yavuze ati yabivuze mu magambo avuga ati muravuga ibintu bigaragara biri obvious ariko umukuru w'igihugu wabigarutse inshuro nyinshi ijambo ry'umukuru w'igihugu yewe navuze nti ashobora no kuba na source yihahamuka nawe ku ruhande nk'umuntu wagira ngo yumve ijambo ryerekana ko kuko ari habungabunga ubuzima bw'umunyarwanda cyangwa se uzi neza ko hari iyo ntabwo nabyita intege nke hari icyo kintu cya vulnerability muri nuza muri mu banyarwanda ririya jambo ryari gisebo ariko noneho ngiye ikindi kintu kimwe biri disgusting biteye ni system kumva Kagame ari we muntu ufata ijambo rya mbere wo kugira ngo ari ryo ryakombye kuba ritangira umurimo. Mu by'ukuri ibi nabyo harimo n'agashinyaguru rushate kujya muri byinshi. Hari ahantu yagarutse ku bintu by'uburyo FPR n'inkotanyi zakoze ibishoboka mu bushobozi ngo bwazo bukeye. Sinshaka kujya muri politiki ndende zitandukira kuri bijyanye n'iri jambo n'uyu munsi, ariko nasubiye inyuma ndavuga nti kamfate ubwo bushobozi buke yavuga. Bamwe yenda wahita ureberaho wahera kuri Rujugiro, wajya kuri Rwigara se, wajya kuri bakaje guhakwa, warabari abantu bibanze bari bafite ubwo bushobozi bukeya ukavuga uti ese koko nibushima, ukavuga uti aba bantu bagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo u Rwanda rube igihugu gishobora kuba cyubahiriza uburenganzira bwa muntu. Nubwo mbizi nge nawe ko ari ikinyoma, ariko reka dufate iryo jambo rye nkuko yarivuze. Ubu nta contradiction, we ubwiye areba akavuga ati nuko nyine atagira isoni bintu byavuga umugani niwe yagenda akoresha ijambo nonsense. Bira bintu bye byinshi bumva biri biteye isoni. Narebye ndavuga nti hari abantu bari nta kintu yavuze justice cyane, nta kintu na kimwe gihungabanyije umutekano w'igihugu. Sivukure Dr. Garifan, reka nze nkubwire abantu nka Kizito namutekerejeho cyane nkurikije n'izi ndirimbo ze, nkurikije ko icyaha yazize cyari icyaha cyo kuvuga ngo aha hantu ndahahunga. Ubitekereje ushobora no gusubira inyuma ugasanga ibyo bintu tutarigeze tubitindaho cyane. Umuntu apfa igihano cyo guhunga nako cyo gupfa, wumvise ko yavugaga ko nta gihano cyo gupfa gihari, ariko ukagiha umuntu uhunze avuga ati aha hantu ntabwo mpatekanye, byaba byiza nkirije amagara yanjye, warangiza ukavuga uti no, uwo muntu akwiriye gupfa. Si ibintu abantu benshi bakunze kuvuga ngo ni erere za polisi ngo ni amakosa y'abandi, ntabwo ari byo. Biriya bintu ntabwo Kizito ashobora gupfa Kagame atabishyizeho umukono. Ibyo ntabwo ashaka no gukuraho argument, ntabwo ari byo byimutse, ariko ni uko nzi ko hari abantu benshi bagiye babivuga muri ubwo buryo bati ni amakosa akorwa na polisi bagashaka kuyarenzaho no kuyasibiranya. No, ibyo ni mvugo nayo ubwayo nzi ko biturutse muri FPR. Ariko reka ngaruke kuri iki kintu Dr. Karifani, njye ku bindi ndaza gukora komate, ndasaba gusa no gukora uko dukora komateri kuri ijambo cyangwa se komateri yabaye posted n'umwe mu barokotse ibuze gusoma ahangaha. Ariko mbere y'uko njya aho ngaho, narebye nk'abo Kagame bo yakabaye avuga ati muri ubwoko bwari bushize, noneho kubera bravery iyo heroism y'abantu bamwe mukarokoka mukaba muriho mubaho mushaka ukuntu mwongera kwiyubaka mukagira icyo kintu cya dignity, kugira ngo umunyarwanda wese yaba umuhutu n'umututsi bagire icyo kintu cy'ubudahangarwa. Kuko rega iyo uvuze ngo never again ntibizabeho ukundi, ntabwo ari never again abatutsi gupfa, oya ntabwo ari cyo never again ikwiriye gusobanura. Never again ni never again ku batutsi, ni never again ku bahutu, ni never again yewe reka mvuge muri tehame za FPR, ni never again ku munyarwanda. Niki ubundi never again nyayo isobanura? Ni igihe uvuga uti ibi byabaye kirizongeye kubaho mu Rwanda, bikorewe ubwoko runaka, bikorewe igice runaka cy'abanyarwanda, discrimination izo arizo zose, zaba ari izishingiye ku karere, zaba ari izishingiye ku gitsina, zaba ari izishingiye ku uburyo usenga cyangwa ku bwoko, izo ntizizongere. Aho niho hagaragara ko koko isomo, hari isomo twize nk'abanyarwanda. yuko never again ishoboka nakwitaza nta bizongera kubaho ukundi mu banyarwanda. Nareba rero iyo justice Kagame yavuze, nongere nsubire inyuma kuri iryo jambo aruvuze. Justice yavuze ati abo bantu yise Amerika ko ari bikuri mu butabera, ati abo bantu bavuga ko batwigisha justice cyangwa se ubutabera, ati ni small, ni banini muri size ariko ku butabera ntabwo ati ni batoye. Aha ndaza gusaba ko agira icyo bivugaho, ariko yende utaza kubyibagirwa, reka mpite mu kanya agurisha. Kuko yavuze ati twagomba abo bantu baracya, nk'uko babivugaga ati baracyamanika abantu, ntabwo yigeze avuga procedure bicamo kugira ngo umuntu azapfe muri iki gihugu. Bitwara imyaka irenga 20, ntabwo umuntu akatirwa uyu munsi yarangiza agapfa. No, bakora ba exhausting a procedure zose zo kujurira, zikajya mu nkiko za appeal, zikajya mu rukiko rw'ikirenga, bigasubira aho uwo muntu afungiye, ibyo bindi byose bikabaho kugeza ubwo bamenya ko dute z'amakosa zigabanyijwe ku buryo bushoboka. Sinshaka kuvuga ko igihano cy'urupfu gihe sinagishyigikira ahari hose, ariko niyo kibayeho izo procedure zo kugira ngo umuntu yicwe, nubwo mistakes zibaho, ntabwo wazigeranya n'iz'u Rwanda aho uvuga ngo mufasheho yambuka, narababujije kujya Bugande, none barimo barambuka bakica umugore utwite, bakica umwana na nyina, bakica Kizito Mihigo arimo yambuka ngo yihungire, avuga ati aba bantu na bafite amahembe ntiwamenya, reka nivira ahangaha, agahangara akajya imbere y'abantu ati twakuyeho igihano cy'urupfu, twakuyeho igihano cy'urupfu. Wavuga kuri ba Rwigara, abantu babaye baba assassinated, igihano cy'urupfu none se wowe uragishyira iki mu bitabo, kandi uzi ko gishobora kwimisha amafaranga y'imfashanyo z'ubutabera, kandi wowe ugikora kushake na kubikora uko wishakiye, ushobora kuvuga uti mu gitondo mwicekana bagahita bamwica, rimwe na rimwe ukambuka n'imipaka ndetse ukajya kubikora hano, ahindi ukabeshya ngo twakuyeho igihano cy'urupfu, ntacyavuyeho. Ariko agahagarara imbere kuko nk'uko abivugaga, ubu ndavuga Omar ibyo bavugaga mu kanya, ntabwo iyo freedom of expression ni uyifite wenyine mu Rwanda n'uwo yayihaye, nta wundi uyifite. Ariko iki kintu cyo kujya kubeshya akavuga ati twakuyeho igihano cy'urupfu kandi twagikuyeho nta pressure dufite, kubera yuko nta pressure yabayeho nk'uko abantu babitekereza, no ni twebwe twagikuye ku bushake bwacu. Amakuru jyewe mfite ni uko kubera aid zavaga mu mahanga, bavuga bati ntabwo twebwe muri aid ijyanye n'ubutabera, biragoye kugira ngo twaguha amafaranga yo kubaka justice muriho mumanika abantu nka biriya byakozwe kuri Karamira Ford Wall, kandi mwabonye iyo bagiye kubikora uburyo babikoraga ntabwo ari insingizo nshinge, bafataga ariya kujya kuri stade bagahamagara muze mushungere murebe uko turasa umuntu ku manywa y'ihangu, nta trial ntaki kubera gusa report bamufite. Simvuga ko Karamira Ford ari umwere, oya, ariko ugahera kuri raporo ukavuga uti turamukatiye, warangiza uti mujye kuri stade, ibyo bintu byose procedure, ibyo bintu munyabone, nta muntu wabishyigikira. Ikindi cya nyuma ngusubize ijambo Dr. Khalifani, Kagame yavuze ati mu byo tutashyizeho abo bantu twagomba kwica ubu ni abacuruzi baracuruza, ndetse abandi turi kumwe ahangaha muri guverinema barakora. Sinzi uwamubwiye ati nuko yabuze abatara,
iyo ni ya intimidation,
ya intimidation nibyo cyane nabyumvise cyane, ibyo wavugaga nabyumvise nakumvaga neza cyane, ni ukuvuga ngo akomeza gushaka gukoresha genocide muri mu nyungu ze ku butegetsi bwe, avuga ati abatutsi mwebwe ni jyewe wabarokoye, abahutu namwe ni jyewe utuma mushobora no kubaho, kuko ibyo mwakoze ubwo ndiho ndakora interpretation mu gihagana ariko none aravuze ati mwebwe abantu bari mu butegetsi mwavuye ati muracuruza abandi mu butegetsi ikibazo rero ngusubize ijambo Kagame ntiyabuze umugani wa wawundi ati ntiyabuze abatarakoze genocide haba mu bahutu cyangwa se no mu batutsi barahari ntabwo ari uko yabuze manpower ngo avuge ati ntabakoze mfite abacuruzi barimo bandi bamufashije muri izo minimum yari afite arabo banavugaga nabuze Rwigara mvuga Rujugiro mvuga bakaje kwakwa ndetse n'abandi abo bo yarabahitanye uretse yenda kaje guhakwa we na Rujugiro bahunze ariko hari nk'abacuruzi bava benshi bagombye kuba bacuruza ariko yavuze ati no ntabwo muri mu murongo wa FPR ntabwo musimbuka bihagije iyo ajya kuvuga atyo ndabizi neza uko ari kwita bitwa bakigurube n'abandi akavuga ati abo ngabo muze imbabazi ndazibahaye icyo ashaka kuvuga ni iki gituma cyatuma agaragaza ko koko ubwo ari ubutabera abatanga cyangwa se niba ahubwo ari ugusikoringa ibintu bya political point kubera impamvu ze bwite kandi nicyo kintu iyo umuntu avuze ko akoresha genocide nk'iturufu ni byinshi bimenyetso bishingiye aho ngaho reka iki kibazo yenda twe kwimara umwanya ndashaka ko tuzakora komateri no ku bindi bintu ijambo ni rya ndagusubije Dr. Omar
Jean Paul buriya abanyarwanda bavuga ngo nubona umuntu acecetse nangwa abantu bacecetse ngo ntuzagire ngo ni ibicucu buriya abanyarwanda benshi bafite icyo kuvuga benshi genemera ko abanyarwanda ari abahanga n'abantu Imana yahaye ubuhanga runaka iyo mvuga abanyarwanda mbo mvuga bw'abatutsi abahutu n'abatwa n'abahanga cyane ngira ngo binabonekeraho abanyarwanda bajya hose ku isi usanga n'abantu babasha kwibeshaho bigatungura n'abandi bo mu bindi bihugu bahasanzwe utanaretse none n'abari mu gihugu tekereza politike mbi ya FPR na Kagame iri ku banyarwanda bari mu gihugu ariko abanyarwanda bakabasha kubaho kandi bakabaho ba ya misoro runaka y'ikirenga bya bindi bakwa buri munsi hirya no hino mu gihugu ariko bakabasha kubaho icyo nshaka kuvuga rero kijyanye n'ubutabera nk'uko wabivugaga none se Kagame yenda sinzi nimba utwo twa report warigize utubona ariko gereka nkubwira izo nanyuzeho nzi mfitiye gihamya buriya mu Rwanda muri biriya bihe kuva muri za 2010 kuzamura yenda he manura gatoya kuva za 2006 kuzamura niyo washaka wasubira inyuma gatoya ku gihe cya mucyo akiri ministre w'ubutabera buri hari abantu umu procureur general Nagahima buri ashatse abifiteho ubuhamya aho ari sinzi leta yaherereyemo hano muri Amerika ariko ashatse nawe yazabivuga agatukogera report ndazifite ni ibintu byagiye binyuraho ndetse n'undi procureur wakurikiye Gahima amaze guhunga abose n'abantu bagiye babigenzaga bate bafataga abantu wumve ni igishikije ubwo ndashaka kuvuga kubijyanye no gutabera bafataga abantu bagafata nka basore n'inkumi babona bafite ubushobozi bukeya leta ikabakangisha yuko yubahe amaramuko bagafata nk'abantu bavuye muri Congo hari batatu nzi ntabwo ndi bavuga amazina kuko baracyari mu gihugu bagafata nk'abantu bavuye Burundi ashaka kuvuga abanyarwanda bavuye muri Congo abanyarwanda bavuye Burundi harimo no dufitanye amasano wavuye Burundi wagiye muri iyo gahunda arabimbwira ndamubwira ibintu ugiyemo ntabwo mbishyigikiye nubwo icyo gihe nakoraga muri leta ijambo ikintu bakoraga ni iki barafataga bakabatraininga bamara kubatraininga bakabohereza Arusha bagiye gukora iki bagiye ngo gutanga ubuhamya bwo guhamya ibyaha bari abahutu bari bafungiye muri Arusha bakikorwaho ibyaha bya genocide noneho wumve ikibabaje wumve ya justice bwa butabera Kagame avuga nta muntu wari gukora igikorwa nk'icyo Kagame atakize bagafata abo bantu bazi ko batari no mu Rwanda mbere ya 1994 kubera ko bazi ko ngo abatangabuhamya bari bafite ibanga ryo kutagaragara no kutagaragazwa imbere yabo barimo batanga ubuhamya bakajya kuvuga ko
batemwe protégé
no ugasanga umuntu utaruri mu Rwanda mbere ya 1994 wari wibereye igoma nangwa ibukafu nangwa ahandi ahubwo ikintu nabonye natinzeho cyane nuko nta muntu wabuye Uganda wagiyeyo ariko hagiye bavuye muri Congo hagiye abanyarwanda bavuye mu Burundi abo barahari benshi ndabazi bagendaga bafite misiyo ya leta yuko bagiye gutanga ubuhamya none iyo niyo justice kagamo arimo kuvuga yo kujya guha niba sinta nubwo mvuga ko abo ngabo bakeka guha ibyaha yenda kuko bamwe barabikoze ariko harimo n'abandi batabikoze nkuko mu Rwanda abafungiye muri ziriya gereza zitandukanye genda umwe mu bantu bigeze kuyobora ariya magereza yose yo mu gihugu mu mwaka w'2000 mbere yuko njye gukora muri kiriya kigo cya gishinzwe iperereza ariya magereza ayo magereza mu Rwanda yose narayasuye numvaga ibibazo byari birimo ibintu rero Kagame arimo kuvuga ngo by'ubutabera ngira ngo ababwira wa mwe nayo mpamvu buriya menye ariyo mpamvu babivuga mu rurimi rw'amahanga uko abivuze mu kinyarwanda abanyarwanda bose bababara
ntabwo afite ikibazo cyo kubababaza bo nta kubababaza nta kibimubwira
kuko wa mugani barababaye barashize gusa urumva rero ako karakantu gato nagira ngo ngaragarize abantu bakurikira radio Iteme kuko iyo umuntu avuze ngo ubutabera agashaka kunenga nk'igihugu cya Leta Zunze za Amerika avuga ngo ubutabera akumva ko mu Rwanda ariho hari ubutabera buriya na kiriya kindi wari uvuze cy'uko biriya byo kuvana igihano cy'urupfu nibyo hari pressure ariko ntabwo buriya hari pressure gusa ntabwo hari pressure ku bijyanye ngo n'inkunga muri justice oya ntabwo byari inkunga mu butabera urabizi bino bihugu conditionalite bigira mu gihe cyo gutanga zino fashanyo nango se n'amadeni cyane cyane nka banki y'isi kiriya kigo bita IMF bino ni ibigo babyita mu Rwongereza byita ngo ni international financial institutions ngo ni inzego mpuzamahanga nyine zishinzwe ibintu by'imari bagira amakondisiyo cyane rimwe na rimwe ntanemera nk'umuntu w'umushakashatsi kuko harimo amakondisiyo usanga abananiza ibihugu mu byerekeye kuba byakwiteza imbere ugasanga bya bihugu wa mugani n'inguzanyo babahaye zigiye guhera mu zigiye gutuma ibihugu bihora byishyura ibihugu ntibizatekereze mu iterambere ahubwo bigahora bitekereza ngo tuzishyura aho ryari tuzishyura gute ariko harimo utundi dukondisiyo turi tricky ari natwo Uburusiya Ubushinwa n'abihugu byabaraho batagira kuko icyo nacyo barakibuze harimo udukondisiyo nka dutatu harimo akondisiyo kavuga ngo kajyanye n'ibintu by'uburenganzira bwa muntu hakamo akondisiyo kavuga ibintu bijyanye n'amavugurura mu byerekeye politike y'imbere mu gihugu ariko cyane cyane ishingiye ku bikorwa byo wavuga ngo biri private ariko akaza noneho nako akondisiyo kandi kajyanye na demokarasi ibyo bintu bigeze kuri bitatu usanga babyitaho cyane urumva muri icyo gihe Kagame yataza kwemera kuko baranamufatiranye icyo gihe yataza kwemera kuva n'igihano cy'urupfu nta nubwo yari kubura gusa izo nkunga zijyanye no kubaka ubutabera n'izindi nkunga zijyanye na n'imiyoborere myiza nubwo iyo miyoborere nyine ntayihari mu Rwanda ariko ibihugu nk'Ubudage ibihugu nka Holland Netherlands ndetse na Leta Zunze za Amerika binyuze muri cya kigo cya USAID Ubwongereza muri DFID ni ibihugu bitanga amafaranga menshi cyane muri izo context zo gufasha ibintu bijyanye n'imiyoborere myiza ariko harimo no kubaka demokarasi harimo n'icyo twavuze kijyanye n'uburenganzira bwa muntu urumva rero akenshi kubera ko izo nkunga usanga ziba zigiye mu bihugu byo muri Afurika cyane cyane nk'u Rwanda nk'uko nguko ariko bifitemo za kondisiyo nagira ngo mubwire ko guhera mu 2012 hagati y'2012 n'2014 hari amadolari menshi
leta zunze za Amerika zahagabira bihugu byo muri Afrika zibabwira ngo ngani mu ayo mafaranga muyakoreshe mu kwigisha abanyamakuru gutanga amakuru meza no gutara amakuru ariko munabaho uburenganzira bwo kuyatara uzi ku Rwanda amafaranga rwayanze kandi yagera kuri miliyoni ziri kuri 400 Kagame aravuga ati iyo condition ntago twayishobora ko ntago Kagame ntari kwemera ko abanyamakuru bakora nyine batari under control ariko ibihugu Uganda ibihugu nka Uganda na Kenya na Tanzania ayo madore barayariye ariko ubwo urumva kugira ngo igihugu kibure miliyoni 400 atari bwinjire mu sanduku ya leta ari amafaranga agiye gufasha kuzamura itangazamakuru mu gihugu runaka icyo gihe byarananiranye urumva rero Kagame yavuga ubutabera se ntaho wabubona gusa buriya abahanga bavuga ko urabona mu Rwanda iyo tuvuga ubutabera nyine tuba tuvuga ubutabera muri rusange harimo abantu koko barahari hari abantu twize hari muri kaminuza y'u Rwanda muri School of Law hari mu agashami bita ngo ni agashami gakunze kuba mu mashuri yose ajyanye yigisha n'ibintu byanye n'amategeko ni clinical bakitaga clinical law school ariko kakaba ari akantu gashinzwe kujya mu baturage kureba abaturage badafite ubushobozi noneho ba banyeshuri biga amategeko bagashaka uburyo babafasha mu kubatunganyiriza amadosiye bigatuma bashobora kuba uwari gutsindwa nangwa utari kumenya uburyo uburenganzira bwe bumeze aho ngaho hari akantu rwose usanga nk'amashuri ndetse no muri yereka rya shuri ry'irindi ryigenga bagiye bafite izo za clinic izo zirafashe cyane ariko nanone bitanabuze yuko muri abo banyeshuri barangiza kubera baba bazi ibibazo abanyarwanda bafite iyo bamugize nk'umujyacyo umucamanza bakamugira nka yenda procureur ho byaruhanya kutabogamira kuri leta ariko burya hari abacamanza bakeya nzi mu gihugu bacimanza koko cyane cyane babona ko atari urubanza rwa politiki kuko iyo tuvuga n'ubutabera ariko nk'ibintu kintu kimwe yende abanyarwanda benshi barakize ariko reka nkibibutse uziko iyo hari dosiye runaka cyane cyane nk'ibyaha ushobora kwita criminal nango si ibindi byaha bikomeye gatoya buriya iyo mbere polisi niyo yabikoraga kuko niyo yari ifite iriya shami rya polisi judiciaire nango se judicial police nibo bari bafite nibo batangiraga dosiye noneho iyo bafataga bamara gukora dosiye ngira ngo urabyibuka iyo polisi iryo shami ryari rishinzwe nyine ubugenza cyangwa bamara kurangiza dosiye baritwaraga bakayijyana kwa porokireri uwo muri ako karere nyine gashinzwe icyo kibazo bamara kuyijyanayo uretse uze wumve noneho rwa butabera Kagame avuga bamara gufata ya dosiye bamaze kuyirangiza muri polisi bakayijyana mu kwa porokireri mu bashinjacyaha noneho abashinjacyaha nabo bakayireba reka nkwibutse akantu kakoragaho ngana n'ubu bakagikora kuko amakuru turafite porokireri yahitaga abaza umupolisi uzanye dosiye akamubwira ngo iyi dosiye ihagaze gute ngo nyikore gute urumva bwa butabera noneho umupolisi akamubwira ngo iyo wayikora uko ubishaka nta kibazo ubwo icyo gihe umupolisi akaba azi ko ashatse n'uwo muntu yamurekura ariko hari izindi abapolisi bazanaga bakamubwira ngo iyo ngiyo ngo nta kuyikoraho ubwo niyo wagira gute iyo ngiyo yarazamukaga noneho n'uwamushinjacyaha yayigeze muri koti ibyo ni ibintu nkubwira bibaho byanabayeho umucamanza nawe akabaza umushinjacyaha ati iyi dosiye simeze ite umushinjacyaha akamubwira ngo iyo ngiyo ntikorwaho ubwo niba umucamanza icyo ari bukore ni ugushaka uburyo aviringa amategeko akavuga ko uwo muntu agomba gufunga imyaka runaka amategeko amugenera ubwo nibwo butabera Kagame arimo kubwira isi yose kandi ibyo ni ibintu bikorwa hari utaretse n'abari abantu nimba wiruka nka uriya Alfred Kalisa nabonye Kagame yaramubabariye arangije yamufuze nk'imyaka igera kuri 4 avamo arangije igifungo kiwe nyuma niho yamubabariye ubu ngubu akaba yaramugize ambasaderi ndakeka menya nimba menya ari muri Egypte ndakeka muri Misi yari ambasaderi muri Angola ariko uzi uburyo bariya barufedi Kalisa bafunzwe Kagame yatangaga order akavuga ngo uriya mumufunge kandi ntimukinishe ubwo bagabazi ko bagiye kumufunga kandi nta n'icyo na kimwe afite. Hari umugabo urushinzwe wayoboraga yabaga muri Canada ntabwo ndibwibuka izina rye yayoboraga cya kigo ujye wumva avuga ngo gishinzwe ibintu byo kumenya ibintu by'ireme ibintu bya quality. Kagame yageze gutya atanga itegeko aravuga ngo nibamufunge kandi bamukatire imyaka runaka. Aho ngaho bose yahitaga abo twibuka hari abandi benshi mu gihugu bafunga muri ubwo buryo ubwo nibwo butabera Kagame avuga wa mugani
ubutabera we bashaka kuvuga niyo ari ubutanze yari ubutanze nibwo yita ubutabera
ego urumva nk'abiriya wavugaga binababaje cyane kuko buriya Kizito Mihigo ni umuntu wababaje abantu bose bari bamuzi ndetse n'abandi batari bamuzi bagega bamwumva ariko ufasha umuntu nta nubwo cya cyaha cyo guhunga yagikoze yaza kugikora aba baramufatiye Burundi ko niho yaragiye ariko ntibigize bareka najyaye noneho ngo tubwiye ngo yarahunze icyaha kiramuhama noneho Burundi wari bwo mutanga bamufashe kiri mu Rwanda urumva rero gufata umuntu nk'uwo nguwo kugira ngo iyo babishyira mu mategeko ntabwo byari kurengana amezi atandatu nayo umucamanza ari kuvuga ati si ubundi amezi atandatu yaravuye ko atigize ahunga ariko kubera ko gusa Kagame abashaka kugira abashaka bya bindi byo kuba ngo tuzabica ku manywa y'ihangu kugira ngo nyine n'uzabikinishe wese amenye uko bazamwice ibyo nibyo bakora none gasekuru yazize iki ntere umugabo
ubutabera bwa Kagame bwo definition yayo niwe uyizi n'icyo abashaka kuvuga ku buryo niba we niwe wibeshya sinzi ko hari abanyarwanda benshi abesha hari ikintu cyabaye uyu munsi muriyoni ku buryo ntabwo nashoboye gusobanukirwa icyo pozisiyo y'u Rwanda ishatse kuvuga donc harimo ibara ry'icyatsi kibisi akaba ibara ry'icyatsi kibisi bivuga batoreye umwanzuro ubwo ndashaka yenda subira inyuma gato ni itora ryari rigamije kuvana Uburusiya muri ya Council ya Human Rights yari ubundi iyo Council bayitorerwa hari buri myaka itatu manda y'imyaka itatu babara abantu 15 barimo muri iyo group so uyu munsi rero ndumva yari niba ari 2019 niba ari 2021 ari bwo ahari Uburusiya bwatorewe kujyamo
kuyobora
ariko kuba ubu rero babivanyemo batoye amatora yari 93 ku en faveur abatabishaka 24 abifashe barimo 58 u Rwanda ntabwo ruri muri abo ngabo donc harimo ibihugu bijya byifashe mu byo yenda twavuga harimo Kenya ubwo harimo Egypte ngo ndavuga ibiri relevant mu Rwanda harimo n'ibindi byinshi byifasha ariko ndashaka kuvuga mu Burundi actually Burundi bwo bwatoye oya bwasabye ko bwashaka ko igumamo ngo itora ryabo riri clair ntabwo ari kwifata hatoye Angola yifashe ndavuga ku byo mu bihugu byacu byo muri Afurika hakaba na ku bihugu yenda nka Uganda yifashe ariko yenda navuga Tanzania nayo iri mu bihugu nabyo byifashe ubushize nako ariko kuri muri ku by'u Rwanda reka bareho ngaruka ibindi yenda mbe mbyihoreye ku Rwanda hamwe na Benin Benin u Rwanda Lebanon Equatorial Guinea Burkina Faso Azerbaijan Djibouti Equatorial Guinea ndumva nayivuze noneho na Guinea ndetse Morocco Mauritania Lebanon nayo nayivuze hanyuma na Sao Tome Principe Somalia na Solomon Island na Turkmenistan ibyo bihugu ndetse na Venezuela na Zambia ibyo bihugu ko mbivuze ni ibihugu byo bitari muri ako karongo kabifashe bitari mu murongo wabavuze batoya bitari mu murongo w'abari en faveur na ndeba coincidence yabyo n'uyu munsi kuryo tara ryabaye umuntu umu ambassadeur wa Ukraine yakoresheje u Rwanda nka reference avuga ko ibyashwaye mu Rwanda kuko yone yari yamaze kuvuga nyine uyu munsi n'itari cy'umusikansi yayo bavuga ko byabaye kubera amahanga yarebereye u Rwanda rero coincidence yayo ntabwo iri muri abo bantu bisa nkaho bo bataparticipe na busa muri ayo matora uko bigaragara noneho rero jewe ku bwanjye sinakubeshya Dr. Khalfan nuko iriya tora nibijyanye na human rights u Rwanda kutagira participation muri biriya ku bwanjye ndumva ari ikintu cyiza gikwiriye kuko ntabwo nibura yaba byose bameraga gutyo bakifata uko ndibukanye nawe twakoze ikiganiro ubushize tuvuga hypocrisy iri muri biriya bintu kumva bavuga ngo nayo yatoye ngo contre ngo Burusiya kujya muri Ukraine none uyu munsi je narege ndavuga ni u Rwanda rwari kuba rwa mbere rujya mu matora ajyanye n'iki gikorwa cyane cyane ko ari umunsi mu mateka y'u Rwanda akomeye ndetse u Rwanda rwafata na leadership yo kuvuga ati ibi ni mu bimwe mu byo twakora gukumira amahano kugira ngo bitazaba nk'ibyatubaye nagira ngo numve nko mu munota umwe tutarasoza ko ndashaka ko nabivuze ndashaka gusoma ubutumwa bw'uyu muntu wariraye ndagira ngo umugire niba iyi coincidence jewe no kumva u Rwanda rwifata hariya niba atari nko kwirega akavuga ati natwe iki cyaha natwe kiraduhama
erege urabona wa mugani ibyo nabyo birashoboka reka mbanze ahubwo reka mbanze nshime abo bagenzi bacu bavuze vurema bakoze itangazo kandi bakora insanganyamatsiko numva ishyigikiye numva iri mu njyana iri mu bintu bibera mu Rwanda twibuke ariko duharanira n'uburenganzira urumva iyo abantu bibuka bagaharanira n'uburenganzira bwabo kwibuka ntabwo ari ukwibuka gusa ariko ugomba kwibuka unamenye yuko hari uburenganzira bwawe burimo buhonyorwa ugomba guharanira atari ugufata Kagame adafata abantu ngo narangize afate jenoside ayikoreshe uko ashaka urumva rero tugarutse kuri icyo kintu cy'uko u Rwanda rwabuze nyine aho rufata wa mugari umuntu yavuga ko ari ikintu cyiza kubera ko kuba wavuga bati tugiye guhana u Burusiya kubera human rights kandi ubwo Kagame nawe kuri human rights ari umuntu nyine uretse kuba n'amahanga bivuga ariko n'iyi miryango yose ari Human Rights Watch ari Amnesty International n'indi miryango yose yo mu karere n'iyo muri Afurika igaragaza ko uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ari ikibazo urumva rero wa mugani kuba bakwifata n'ibyo n'umuntu avuga avuga ngo umenya wa mugani noneho Kagame yatangiye kumenya ko hari hanyine yakoze ariko tugarutse nanone kuri abo ba Ukraine urabona koko niba Ukraine yaratanze ivuga iti rwose igafata Rwanda nk'intangarugero kandi uyu munsi no munsi wo kwibuka ku cy'akarindwi munsi y'abanyarwanda batangiraho kwibuka bikanakomeza urumva rero ni Ukraine isa nkaho yavuga iti u Rwanda ni intangarugero ariko se nimba u Rwanda ari wa mugani rwanze gutora ngo runashyigikire Ukraine ruvuge ruti reka dutore twamagana u Burusiya kubera abantu bishwe harya muri Bacha harya muri ka ya regio ka karere ka Bacha nyine aho Burusiya bwavuye nyine bakasanga hari imirambo myinshi cyane kuko ni nacyo kenshi ibihugu byinshi birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo bivuga biti ku Burusiya bwavana ingabo zabwo hariya muri turaduce twa twegereye Kiev byagaragaye ko ari abantu benshi bapfuye ari nabyo rero Ukraine n'ibindi bihugu byavuga biti aho ngaho twakabaye tubana none n'Uburusiya kuko buri muri iyo komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ariko ntabwo yarikwiye kubamo none uruvuga rero ikibazo gikomeye u Rwanda rwanze kuvuga ruti reka dutore natwe dutore yego tuvuge tuti Uburusiya buvemo ahubwo wa mugani babuze naho babarizwa ariko ibyo burya ntabwo Kagame ntabwo yajya gukora ibintu bidafite ikintu cya coincidence ni bya bindi wavugaga Kagame buriya urabona biriya bihugu bigiye gutora cyane cyane iriya myanzuro ubona ibiriya myanzuro ubona batoraho muri Loni haba mu kanama agashinzwe umutekano haba mu nama rusange haba muri izo komisiyo y'uburenganzira bwa muntu akenshi buriya bajya gutora abambasaderi banyuze cini bakoze lobbying idasanzwe ni ukuvuga ko buriya n'u Rwanda barugezeho barabwiye ati nyamureka mutore yego ku Burusiya bugomba kuvamo ariko kubera ko uyu munsi Kagame urumva ijambo yavuze ryari ijambo risesereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika urumva rero ko aho ngaho hari byagonganye bituma nyine ibintu bitabo ko nk'uko mu yindi minsi Kagame yajyaga bikora urumva ni ikibazo gikomeye none se abarabu nibo bavuga abarabu bagiye ivuga imvugo ivuga ngo ndabivuga mu Rwarabu iravuga ngo faqidu shay'un la yu'tih urumva rero baravuga ngo faqidu shay'in la yu'tih ngo iyo icyo umuntu adafite nta gitanga Kagame nta burenganzira bwa muntu yubahiriza yabutanga gutata bufite ndumva ari naho wamugani ahongamo ari umuntu yasozereza nta burenganzira butari mu Rwanda se wamugani yaba intangarugero hagana nta
urakoze cyane reka noneho uyu munsi nk'uko ubundi nsareze kuri yenda turakoraho komateri ngufi cyane dusoza ariko yenda si na ngombwa cyane ariko hari akenshi kubera nanjye ubwanjye nishyiremo buri gihe ndavuga ni uyu munsi n'indi minsi nk'iyo ya histoire twari dukwiye kuyatwijyanisha n'amateka ajyanye nayo ariko akenshi biba bigoye kugira ngo itandukanye na politiki igihe usanga mu gihe wakabaye uvuga ku gikorwa cyangwa se kuri event yabaye kuri icyo gihe haribwo hazamo ibintu bisa nkaho bizura ahubwo ibibazo byose ahari biri mu gihugu utakwirengagiza ariko ku bantu ubundi nk'iki gihemba numva nakwifuza kuganira n'abantu barokose bakavuga bati uko byari bimeze kiriya gihe dore uko byari bimeze bagasubira mu mateka tukatanga iyo platform ariko icyo gihe ntabwo turabona nta na hamwe na rimwe turagira iyo opportunity yo kugira ngo tube muri tube habaye iyo atmosphere yendi ituma nyine koko ari bwo buryo igikorwa cyo kwibuka cyagombye kuba gihari kuko no mu Rwanda ubwaho igihugu gifite ubutegetsi gifite n'abacikacumu bashobora kubivuga bisanze nabo ubwabo ntabwo ari muri ubwo buryo bikoreshwa n'abaza ni aba bari seleksiyone kubera impamvu runaka gushaka kwerekana ko u Rwanda rwiyunze bari kabarinze 100% kandi bakavuga ko ari ukubera ubutwari bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika ariko ubundi kwibuka ubundi byagombye kuba ari ikintu cyahabwa umwanya wo kugira ngo abantu bavuge bati uyu munsi wibutse iki mu mateka yewe muri Google ho birandika ngo today is in history bikavuga bati munsi byameze gutyanyeze byagenze gutyo victim ba cyangwa survivors usanga nabo bari mu bantu bahabwa umwanya muto cyane kandi kubera impamvu za politiki biragoye yes kubye kubikwepa ariko yende igihe kizagera koko tuzaje tubikora nkuko bikwiriye kwibuka bye kuba ibya leta cyangwa se ngo bibe iby'abanyapolitike ahubwo bibe ibya koko abo bantu bavuge uko amateka yabo ko yarameze hari ikintu ro cyakunze kugaragara kenshi muri akenshi biza muri opposition no muri FPR hasa nkaho ari nko kwiganana akenshi iyo ubona hari nka yenda nabonye ministere bashyize ejo bundi ngo ministere y'ubumwe ivuga uburyo kwibuka bigomba kugenda bya bindi byo twategeza ko ari umuco ibyo byo byavuyeho ahubwo ni icyo kintu cyo kuvuga ngo ni ikintu cy'ubumwe nayo ushatse gukritika FPR ntiwakenera ukuntu utayibikritikaho kuko iyo uvuze ngo ni ibyo kwibuka ukabyitirira ubumwe aho ngaho ubuzanye deba utari FPR itari pre yo kwentertaining njyewe nzi neza ko amateka hari amateka benshi bakunze kutayagarukaho cyane kubera ko iyo ari mabi nk'uko Kizito yabivugaga abantu bakumva iwayibagirwa cyane cyane iyo ushobora kuba utungwaho urutoke bakavuga bati ibi bintu ni ikidodo gihoraho bakavuga ati wagikuraho kikavaho burundu ariko ntabwo uba wubaka nasiyo ikomeye ahubwo ngo wubaka nasiyo iri fragile kuko njya nibuka Dr. Omar Khalifan ahangaha muri iyi leta mbamo ya Massachusetts mu myaka y'igihumbi kimwe na 1500 na habaye urubanza ntabwo ari ubwa mbere nduvuze cyakora ashobora kuba atari ubwa mbere nduvuze kuri radiyo iteme ariko ku maradiyo yandi nagiye numvikanaho nagiye mbigarukaho hari ikintu hari urubanza rwitwa Salem Witch Trial urwo rubanza umuntu wese unkurikiye nubwo wenda bazanatwumva no kuri YouTube pozinze ugashyira muri Google ukavuga uti Salem Witch nk'abapfumu cyangwa se bariya bantu nyine ba ni witch nyine ni nk'aba b'abantu ntabwo ari abapfumu ahubwo ni nka abantu bahanzweho ibintu nyine so habaye rero urwo rubanza ruri muri leta ya Massachusetts kwa Salem hagira abari gukina urugendo bamukira urugendo benshi cyane kubera icyo kintu ni amateka akomeye inaha bavuze ngo abantu bahanzweho ngo bakandagira mu mazi ntibatebere ngo imodoka ya ibintu bitabaho ibintu by'ibinyoma kwa noneho baza kubakatira urubanza barangije bavuga ko icyaha kibahama ko aribo bateza ibyago muri kominote noneho icyo gihe rero uko byari bimeze icyo gihe mu gihumbi 1500 ngo ndavuga muri Amerika niyo wafatwaga n'icyaha n'amafaranga yakoreshejwe kugira ngo bakuburanishe yatangwaga nawe ukagurisha isambu yawe bakayitwara ibintu byose byakoreshejwe muri ubwo buryo byose akabyishyura noneho iyo urwo rubanza rurangira abo bantu bavuze ko icyaha kibahama ko koko ari aba witches ari abantu basinze ku kinyarwanda witches babita ariko ni nk'abo ngabo abantu bameze nk'aho mbese b'imyuka bafite imyuka bahanzweho batajya ngo barumva nk'ukuvuga ngo ntabwo ibyondo bibafata akandagira amazi ntibatebera akagenda hejuru ibintu nk'ibi noneho baza urwo rubanza rurangira bavuga ko bagomba kubamanika barabamanika barapfa bamaze ngo ni sorcellerie ngo n'abasorcieri kubavuga igifaransa barabamanika abana b'abakobwa bagera kuri bangahe noneho bamaze kubamanika ku cyo gihe nyine barabahengengaga koko igihumbi magana atanu n'ibyo myaka ndimo mvuga cyangwa igihumbi magana atandatu muri icyo gihe ntabwo ari ibintu byo muri igihumbi magana arindwi cyangwa n'imbere ya constitution ya itazi ni kera cyane muri ba bimukira nashaka kuvuga ko hamwe na isano n'amateka y'iwacu usanga dushyira imbaraga cyangwa se aho bigaragara nko gushaka kugira ngo amateka kugira ngo tuyakomeze ahubwo dushaka icyatuma asa nk'aho tuyoroshya cyangwa no kuyibagiranya no kuyasibanganya kuko ibyo bituma ugira rizifu y'akanya gato ariko ntabwo ari kubaka urubyiruko ntabwo ari amateka y'igihugu igihugu kidafite amateka nta nubwo kinakomeye so iyo si yo sorcellerie rero baza abo bantu bamaze hashize igihe runaka kinini cyane baza gusanga bya bintu ari ibintu bitabaho iyo sorcellerie umugani ubwo guhangwaho ari ibintu by'ibinyoma ari ibintu byo bya beliefs ntaho bishingiye noneho ababikoze izo manza harimo na guverineri w'ahangaha muri iyi leta icyo gihe ni kera cyane birumvikana bashaka uburyo basibanganya ayo mateka avuga ati tugomba kwica ikintu kizavugwe mu mateka y'amerika ya Boston yuko twamanitse abantu kubera ibintu bitanabaho baratangira aho hantu bakoreye urwo rubanza iyo sale mu wish trial ubwo bahita bagurisha iyo nzu bayiha sosiyete kompanyi za zindi za cables barahagurisha ariko kugira ngo hatazi ko abantu barwanaga no kugira ngo bahubake amateka bahibutse urwibutso rw'icyo kintu cy'amahano yabaye muri amerika baravuga bati tugomba kuhagurisha tuba abantu bari private bahajyane bahagurisha amafaranga makeya uko barangije aho abantu barahimana icyaje gukurikira ni uko kubera abandi bazi amateka agaciro kayo bafashe ahantu haturanye naho barahagura ntabwo ariho habera igikorwa aho habera igikorwa bakoze magendu ku buryo bagurisha ubwo butaka ariko abantu nabo bashakaga ayo mateka ko atazibagirana bakora ibishoboka byose bagura next door ubutaka bukurikiranye naho bahita bahubaka miziyamu uramutse uje ahangaha mare hakujyana aho hantu ni nk'isaha imwe n'iminota nk'ingahe n'icumi cyangwa atari nka nijoro nk'iki gihe ni iminota nka mirongo itanu ukareba nagiyemo nakoze iyo tuwa hari n'abantu bamanitse ariko n'ibintu bagiye bamanika bitari abantu nyabantu ariko bakagufite abantu bakubwira uko byari byo ku rubanza rwagenze ibyo bintu amateka aba arasigasirwa ariko noneho aho bijyana n'ibyacu ni ibintu ndibuze kugarukaho yenda nubwo turimo gusoza ikintu cyo gutaha agaciro amateka nk'ayo nk'uko kizita ririmbaga nubwo yaba mabi icyo mvuga utari uri intera hamwe nakumva impamvu yatuma uvuga uti yino ibi bintu bintera icyasha ariko utari intera hamwe utarakoze ibara nta mpamvu yagombye gutuma amateka tudasaba ko yakwandika nk'uko yabaye ibyo njya nkunda kubivuga haba ubwicanyi bw'abahutu bwavuga bw'abatutsi bwavuga abagogwe aravuga abadakizi bahariya ibintu bikwiriye kwandikwa uko byabaye kuko ibyo bintu byo gushaka kugira ngo tujye tuvuga ngo oyangwe ibintu kugira ngo tukabigira ikintu cyo kugira ngo tworoshye ibintu kugira ngo habeho iyo temporary relief mu mutima ntabwo ari kubaka nabyo ndagira ngo mvuge ubutumwa mbere yuko ngusubize ijambo dusoza Dr. Kalifani uyu muntu yaranditse impamvu nabanje no kubivuga muri ubwo buryo ni uwitwa Osar Uwacu avuga ati jenoside ni umuco w'abanyarwanda aribaza kenshi akunda kubaza imvugo zibaza ariko atanatanga ibisubizo ariko ari ibibazo buri muntu wese ashobora kuba yibaza njya abibona kenshi iyo akoze za commentaire zimwe na zimwe ku kintu kiri relevant mu Rwanda. Ibaze nawe abantu bavuga ngo umukobwa umwe ngo abantu bavuga ngo umukobwa umwe gatukisha bose ubwareko nabwo arakora point d'interrogation barangiza bagahindukira bati umututu umwe Kagame yishe Habyarimana ngo ubwa batutsi bose bagomba kubibazwa. Ikintu narabasha kumva neza ni iyo abantu bavuga ngo baribuka bose, ese baba bashatse kuvuga iki ngo baribuka bose? Sinibuka nsha kuri bariyeri inshakisha abantu bose ishaka kubica. Icyo nibuka ni bariyeri zashaka kuturimbura zitwita abatutsi zitwita inyenzi, hanyuma muti twibuke bose. Bose bande? Benshi muri mwe mwararokowe nuko mwari mufite indangamuntu zanditse, mwarokowe nuko mwari mufite indangamuntu zanditse Hutu. Abandi turokorwa no kugira abantu bafite izo ndangamuntu zanditsemo Hutu. Mwarangiza muti twibuke bose. Nge ndibuka guhera l'estate mata 94 Rwanda byahindutse icyaha gihanishwa urupfu, kuba kibwihanishije urupfu kuba umututsi. Kwitwa umututsi gusa umututsi, kumenyana n'umututsi n'ibindi n'ibindi. Iyo ikaba ari nayo mpamvu yitwa genocide yakorewe abatutsi bo mu Rwanda. Arabaza n'ubundi the fact yuko twarokotse, uko twahakanye ko turi abatutsi ubundi tugasaba imbabazi, ubundi inzira yose tukigura hano hamwe twarokoye n'ubumuntu hose aho twaciye twatabawe n'Imana n'amafaranga tutabarwa kwihakana ubututsi. Rero ibuka ibyo wibuka, nanjye ndibuka ibyo nibuka. Ndibuka ko nasabye Imana ni Imana numpa kuba sinzingira mba nk'abasazi nk'ababasazi. Mana nzakwera umwana w'imfura, nzakwera mwarimu wa bene wacu. Mana nimbaho nzabigisha ko twese turi abana b'Imana. Mana nimbaho nzabibutsa ko niyo twaba inyenzi n'inyenzi nazo ari ibiremwa by'Imana, nazo hari uruhushya bafite rwo gushaka kuzimara ku isi. Warakoze Mana ku isengesho yanjye, warakoze Mana ukibumbatiye ukibumbatiye mu baba yawe kazi ko kubera mwari bene wacu. Mana sinari nzi ko kazangora cyane bigeze aha, ariko Mana inzira irakomeje. Komeza utubere umuyobozi mukuru. Urakoze Mana. Ati my people noneho wacu ostari wacu noneho ahangaha yenda jyewe icyo ntandukanya nabo nawe n'abandi yenda ndwanya ibuka bose na gusa ndanayiharanira ndetse ibuka bose ndayishyigikiye ijana ku ijana. Icyo ndwanya ni ukugira ngo tujye tuvuga ngo ibukira hamwe bose, kugira ngo yenda tugabanye amateka nko gushaka inzira y'ubusamo. Ariko kwibuka byo birakwiriye, ariko iyo dushatse yenda kushaka kusimplifya ibintu ngo kubera ko nk'aho iminsi yabuze yo kwibuka, ibyo nibyo ntayanshobera nagiye nshobora kumva. Ariko uvuze uti amateka atwibutse iki kuri uyu munsi, amateka atwibutse iki kuri uyu munsi, amateka atwibutse iki kuri uyu munsi, tukibuka nubwo twashatse tugatwibuka buri munsi, ibyo ntacyo bitwaye. Naho nabo bantu bapfuye batanze ubuzima bwabo bwagiye muri icyo gihe, icyo gihe bituma bumva nabo ko koko bafite agaciro. Ariko nta mpamvu yo gushaka kugira ngo tuvuge mu nzira z'ubusamo gusa ngo kubera ko ngo tubikorere rimwe gusa, nta nubwo binavugwa. Ni byiza ko amateka y'abo bantu njyewe, ariko iyo ni opinion yanjye, nta nyisangiye nayo yenda, ariko njyewe nshyigikiye ko amateka yandikwa uko ari. Abantu bazize abahutu baguye za byumba muri njya mbivuga muri stade, hakubakwamo monima ivuga ayo mazina n'ubupfu rwabo rugasobanuka by'umwihariko abaguye Kibeho, abaguye Bigo, abaguye Kiziba, baguye ibyo byose bikavugwa nk'uko na genocide yibukwa. Njyewe iyo ni opinion yanjye. Dr. Omar Kalifani, igihe cyane dushiranye, ariko nongeye gusubiza ijambo dusoza komantere zawe za nyuma kuri ibyo nanjye nari maze kuvugaho, cyangwa se niba hari ibyo ufite no kuri uwo muntu wakoze izo komantere.
Jean Paul, buriya ikibazo cya genocide ntabwo abantu ntabwo nta nubwo abantu bazakivugaho rumwe, nta nubwo bizashoboka, kuko biterwa hari umuntu ushobora kuvuga ku kibazo cya genocide akakivuga kubera amarangamutima yiwe, ariko hari ukivuga kubera ko iyo genocide yamukozeho, yabuze abavandimwe, yabuze inshuti, yabuze yabuze abanyarwanda hari undi ushobora kuvuga ati jye nabuze abanyarwanda abahutu abatutsi ariko mu by'ukuri jye komantere nakora kuri uwo muntu hari aho ndimo kumwumva kandi ndi kumwe nawe kuko ntabwo twavuga ngo tuvuge ngo jenoside yabaye mu Rwanda tuvuge ngo kwibuka twibuke bose uvuze ngo twibuke bose ugashyiraho akadomo uvuze ngo twibuke bose ugashyiraho akadomo byaba ari ugupfobya jenoside nahita njya kuri wa murwi w'abavuga ko ari ugupfobya jenoside twibuke jenoside yakorewe abatutsi kuko abatutsi nibo bahigwaga kandi kuko barahizwe barishwe ababishe n'interahamwe zo mu bwoko bw'abahutu nubwo hari abatutsi mbarwa bakeya cyane nabo bagiye muri jenoside barahari ariko ikintu mvuga ni uko niba tuvuga ngo turibuka ku munsi nk'uyu tugomba kwibuka abatutsi bishwe kubera ubwoko bwabo icyo ngicyo uko niko mbyemera niryo hamere yanjye kuba rero nanone umuntu yavuga ati hari abahutu bapfuye kandi koko barahari bapfuye bishwe na FPR abo ngabo kwibuka bakwibukwa ariko ntibijye muri yanya nibwo ngo twibuke bose ikaba ariyo umuntu yakwita nk'isanganyamatsiko runaka icyo natandukaniraho n'abandi bivuga ngo insanganyamatsiko yaba ngo kwibuka hibuka abande hibukwa abakorewe jenoside ni abatutsi nubwo hari ukuntu none hari abandi batutsi bishe abahutu babaze nabo ko ari abahutu abo nabo bakwiye kwibukwa ariko noneho ikintu kijyanye n'insanganyamatsiko umuntu akaba yabishakira amazina atandukanye kuko nk'uko uwo muntu wakoze komantere abivuga ntabwo bavuga ngo twibuke bose ngo ushyireho akadomo icyo gihe hari ibyo upfundikiranye kandi ari nabyo by'ibanze umuntu aba akurikiranye muri uku kwibuka nyine muri iyi minsi yo kwibuka urumva rero urabona iyo tuvuga kwibuka mu by'ukuri iryo hame rigomba kubahirizwa kuko abibukwa ni abatutsi bazize jenoside nubwo harimo n'abahutu nabo bapfuye ariko ntabwo aribo bari bagenderewe kuko amateka nyine wa mugani nkuko wabivugaga amateka agomba kuvugwa akandikwa nk'uko yabayeho hari nibyo hari abahutu bapfuye mu mbyino za Byumba hirya no hino mu gihugu bagenda bazira atari uko yenda muri abo ngabo bahutu bishwe atari uko bakoze jenoside ahubwo ari uko yenda hageze abasirikare hageze abandi bakavuga bati ubu bwoko bwatwikiye abantu nabo bakabica ariko mu by'ukuri nubwo nanone harimo abandi
niyo hari n'igihe bana bishobora kuba ntano rwago babiciye abantu banashaka n'iyo n'icyo gice kukigira zone militaire ahubwo gusa ntagenda n'izo mpamvu za erega reka nkubwire Dr. Mari twarabanye no muri NSS reka nkubwire hari umugabo bishe hari umuntu witwa Ruraza mpora mvuga ntizagarukaho cyane bajya kwica kwa Colonel Biteruka Biteruka yari inkota ariko bashatse pretexte bahakorera mbushi bakorera ambiscade bica umusirikare w'umugogo w'umuriyete nawe witwaga Ruraza yari umujepe ariko iminsi ari muri za misiyo handi dutashe handi bamurasira hariya hafi ahitwaga Bazirete barangije basa nk'aho ngo bararakaye cyane ngo umusirikare w'inkotanyi ngo interahamwe zamwishe ngo bacengeze bamwishe birara mu nsisiro za kanama zose muri kuri kanama bamara abantu ibyo bintu mvuga urumva ko byahushobora bafite ukuntu wabisobanura bafite icyo bashaka kwica uwo musirikare ntabwo ari umuhutu ari umututsi n'abari bari kumwe nawe abatega mbushi ariko barangije bashaka pretexte bica bati hatagira yenda nuna zanabikeka tunabinjije nabo batutsi nabo barabi ibi impamvu z'inkotanyi kwisha zo ntawamenya kandi zisha abantu koko zisha abantu benshi nta n'impamvu kugira ngo ntabwo twabisasira ngo tubigire byiza cyangewe ku bwanjye bwo simvuga njyewe sinda ntinya kubivuga ariko nk'uko nabigarutseho kandi nawe urimo kubivuga hari circonstance dushobora kuvuga ati dore abantu bapfuye muri circonstance zi yewe nize investigation zikabaho abashaka kutanga ubuhamya bakerekana uburyo ibyo bintu byakoze nubwo byageraho bikitwa genocide ibyo ntabwo arekereza ariko ntabwo byaba impamvu kuvuga ngo noneho ko ibyo bitarabaho ngo noneho nibindi ngo tubifatiranye ngo byose ngo tugire mu katebo kamwe bise nkaho ushaka kugira gusa ngo nkuko nabivuze uramute wowe nta ruhare ufite muri ibyo bintu numva nta mpamvu bashyiramo imuhati n'imbaraga kugira ngo abamaze ibyabo byamenyekanye kandi byaragiye imbere za raporo zarasohotse n'ibintu byose byararangiye nubwo biri unfortunate kandi urabizi ko Kagame ntabwo azemera ko bihuka abaho mu gihugu nibishoboka none se abari hanze y'ubutegetsi ikibazo kiba hehe dufashe gahunda akavuga ati uyu munsi naho tubikabaho tubavuye byumba tariki nini nta birabaho ahubwo bakavuga ati reka tutegereze tariki zirindwi nizigera tuvuge tereka duhurize hamwe iki kintu ibyo nabyo mbona ari amateka cyane kandi ntabwo ari
yenda umenya kuba ibyo uvuga byaba abahutu n'abatutsi bari kumwe umenya ari byo bibura ariko ndakeka ku mugabane w'iburayi bakunze kubikora cyane cyane nko mu Bubiligi njya mbibona ku YouTube mu Bubiligi mu Faransa abahutu bagera bicara bakaganira bakibuka nyine bene wabo bapfuye yenda aho ntari nayibona ni hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ikintu umuntu yavuga njye ntabwo
ariko Dr. Ma uvuze uti noneho nabwo ni ikibazo ndiba mvuze nti kuri iyi tariki nibuka abahutu gusa ariko umunsi wo kwibuka abatutsi nti simboneke cyangwa nanjye nkibuka abatutsi ariko umunsi wo kwibuka yenda abahutu nabwo simboneke
icyo ni cyo kibazo nimo kuvuga ariko hari ibindi sinzi hari ibindi biganiro nigeze kubona mbona basa nk'aho bashaka kugira ngo nyine bakore nk'icyo wavugaga cyo kuvuga abahutu n'abatutsi bose bakajya hamwe bakabasha kwibuka ubundi icyo ni cyo tubura ni nacyo Leta y'u Rwanda numva irimo ibura kuko politiki iyo idafite itunga tuvuge urabona nk'uko mu Rwanda barimo kubigenza njye nakoze mu nzego za Leta ndi umuntu wabaye muri kaminuza ndi umuntu waganiriye n'abantu bakuru abakiri batoya inzego zose nagiye nganira nazo ariko ikintu nabonye mu Rwanda ni uko hari ivangura rikomeye cyane harabura ya politiki yo kunga harabura ya politiki yo kunga Jean Paul kankubwira ikintu kibabaje uziko mu Rwanda iyo abahutu bari kumwe ari nka batanu barisanzura abatutsi baba bari kumwe ari nka batanu bakisanzura noneho babatutsi bari kumwe ari batanu iyo umuhutu abinjiranye ubisanzuraho ndashaka kuvuga ubisanzuraho abasanzwe baganira akabinjirana akabasangano bari bahindura imvugo kimwe nanone nk'uko babahutu aho bari iyo bari barimo baganira cyane cyane ibijyanye na politiki iyo hari umututsi ubisanzuraho nawe akagenda bagana bahita bahindura imvugo urumva hari ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda buhari ntabwo bushoboka
buhari kandi n'abantu bazagenda nsaba ko abantu nijya kwibuka abantu bapfuye za hehe na hehe si ngombwa ko mvuga ngo niba ntabonye abahutu baje ngo nabo ngo nta ni ukubera ko nabo si ngombwa ko bahagera ariko icyo navugaga ni uko izo events zihaba tukazigira kuko ni circumstances zumvikana zabaye zizwi n'izo temoignage n'ubuhamya tukabwumva kuri uwo munsi buri exclusive kuri ibyo bintu bidufasha kubaka amateka yacu
ikintu nemera ni uko burya ntabwo wakora amateka mu gihe usibye ko binagoye njye si ngiye kugushuka biragoye kubera ko iyo uretse no kuba noneho hari ikibazo cy'amateka hagati y'abatutsi n'abahutu ndashaka kuvuga les intellectuels abantu b'abahanga twitwa ko turi abahanga usanga tugifite cya kibazo cyo kuvuga ngo ese koko abatutsi bazemera amateka abahutu bavuga ese abahutu bazemera amateka abatutsi bavuga none ugasanga ni ikibazo nkurikije nk'ibitabo byinshi ndimo kubona ibintu nkurikira hirya no hino usanga hari verisiyo y'amateka y'abatutsi iri ku ruhande hari na verisiyo y'amateka y'abahutu iri ku ruhande
kugira ngo izo virusi uzabashe kuzihuza siba nizo gusa noneho siba nizo gusa iyo urebye mu bitabo biri akademike usanga bakubwira yuko nk'abanyarwanda bari nko mu Bubiligi abanyarwanda bari mu Faransa cyane cyane kuri uwo mugabane w'Uburaya kuko navuga ko ariho hari abahutu benshi usanga ikibazo gihari nabo ubwabo hagati yabo ntabwo bumvikana uzasanga bitwa ko ari abo mu Nduga abitwa ko ari abo mu Nduga batumvikana nabo bitwa ko ari mu Rukiga nango se bahoze bayobora kwa Habyarimana hagati yabo ntabwo urumva rero mu kibyo kandi ibyo bibazo iyo bihari hagati yabo bahutu binahari hagati y'abatutsi ko n'abatutsi nabo bari hanze ubwa ntabwo bumvikana bose ugasa iyo ni intsinzi kuri Kagame ni nacyo nge mvuga ngo abantu bose batavuga rumwe na leta y'u Rwanda baramutse bicaye hamwe se mvuga ngo bahuze ariko byo bagashyira ingufu hamwe icyo nicyo cyabashwa no kuba iyo yaba ari intambwe ya mbere yo kurwanya ubutegetsi bwa Kigali ariko kugeza ubu ngubu haracyari kugira ngo hagire ikintu gikorwa abantu bari muri opposition hanze abantu
kwibanda cyane ku bidutanya
icyo ni ikibazo kandi rero Kagame n'abantu barahungukira kuko sinzi hari umuntu twahoze tuganira anyereka abantu batashye Kigali bavuga igiportugali bavuye muri Mozambique Kagame ngo yohereje abantu arabye ngo mubwire bari abantu bataye ngo bazabafashe uzafasha abantu n'abari mu gihugu ntakibafashije nicyo gikomeye
uzareke tubiganireho ubutaha kuko nabyo n'ibi bintu numva ngo bagiye kujyanayo abantu biranshobera igihugu kiruzuye abanyarwanda bafite aho bari abanyarwanda barahunze ntibashaka ko bataha ariko kumva ngo bagiye kuzana abanyamahanga ngo bari muri transit aribo bashakira imyanya baturamo kandi numva n'abana bavuga bati baduteye amada none baranagiye ntituzi niyo bari badusigiye abana ibintu biteye uko tuzabigaruka
n'ibibazo reka turange twihanganisha bene wacu bari mu gihugu twibuke twiyubaka ariko tunaharanira bwa burenganzira ashire yavugaga
urakoze cyane Dr. Kalifane Omar twari kumwe muri ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro twibanze ku kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 28 ndetse n'ibyaranze uyu munsi harimo n'ijambo rya Kagame Paul nkagira rero ngo nongere ngushimire nivuye inyuma kubera iki kiganiro n'umwanya watanze wakoze cyane naho ubutaha ndizera ko tuzaturi kumwe mu gihe kitari icyakera cyane
wowe nawe wakoze kuba wantumye kugira ngo tugire icyo tuganira ku munsi nk'uyu nguyu
urakoze cyane
bana b'iwacu i Rwanda nimuze twibuke Jenoside yakorewe abatutsi ubandabanye imyamatwi ngo akenshi ijye mvuga ishavu ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u Rwanda ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'inuma yanjye ijoro riba rugoriraye ijoro riba rugoriraye ni twebwe tuzamura isi kuko twamenye amacakubiri ni twebwe tuzabyume kuko twagiriwe urwango tuzaba abahamya b'urukundo Tuzaba imbuto z'umugisha, neze ku giti cy'umuruho, tuzaba
Baterwa no guhahamuka